Saka wacabanga ukuthi umuntu omthandayo uneyinkinga zokugegeka ophuzweni. Kunokwezimpawu zokucwila kulo. Sifuna ukuletha izimpawu ongayiqaphela uma usola ukuthi uyacwila wakwakho. Khona la ohlelweni ezizomndeni. Ntathithuba ngubengelele ezomndeni uhlelo lethelizeluleke iphathekayo ngaba ka focus on the family. Unkosikazi okhathazekile usibhalele imali nomkhuba wophuzo kumkhwena wakhe ubuze wathi yiziphi impawu zokugxila ophuzweni. Ngikhathazekile ngomkhwena wami kodwa ngazi noma nesiqinisekiso sokuthi kukhona akwenzayo ngophuzo. Uma ihle nabangani bakhe bebuka ibhola kwi-TV kusuke kuphuza utshwala. Nanxa kungenzeki njalo kahlehle ngenye izindlela ayivikela ngayo uthi uphuza amangama weekend noma kune game. Uthi isikhathi nje sokuyijabulisa nabangani bakhe ngekho emsebenzini epolisi ingqondo beyibukela ibhola. Uzame kutheni abadakwa bona bathi qhabu nje. Nicabangani ngalokhu? Abantu abaningi bakholwa ukuthi ukuze ubizwe ngokugxila ophuzweni kumele uhlale udiyazela udakwe nayo iphunga lotshwala. Akunjalo kahlehle. Ungaba ngumacwile embizeni ngisho kwawena ungayiboni. Baningi abantu abadla ijiki indlela yini nomnyeni wakho. Ababukeki sebedlulele. Basebenzisa uphuzo njengokuphumuza ingqondo nabangane bathokozela igame emva kosuku belunzima kubona. Kodwa iqinise ukuthi iningi labo banenkinga qobo edinga ukuqekebulwa. Abezempilo bayebethi ukuhlulwa uphuzo. Ake ucabange ngomnyeni wakho ngokuhlala imibuzo esizoyisho maduze. Uma kukuthi embuzweni emibili umthole ngena kuyo umkhwena wakho kobe kuchaza ukuthi naye kulesi khisi. Ngakube umnyeni wakho onyakeni odlule ube neyikhathi agcine esephuza kakhulu kumbe okudlulele kunalokho ayekalile. Ngaphezu kwabili ezame ukuyeka ukuphuza kodwa wehluleka. Echitha isikhathi eside ephuza, eqeda imiphumela yokuphuza kumbe agcine esegula ngenxa yophuzo. Wake wafuna utshwala kangangokuthi wayengakwazi ngisho ukwenza utho engaphuzile. Wathola ukuthi ukuphuza kumbe ukugula ngenxa yophuzo kuphazamise umsebenzi wakhe kumbe imisebenzi eqondene naye, family responsibilities, ekhaya nomndeni na. Waqhubeka ukuphuza nanxa ukuphuza kwakhe kwakuphazamisa umndeni noma abangane. Wayeka izinto ezazinhla kamxwele zimthokoza zisemqoka kuye, wayiyeka ukuze aphuze. Ngaphezu kokanye engena esimweni emva kokuphuza esaphakamisa amathuba okuba angalimala, ongabe ukushayele phuzile, ukubhukuda nokuba socansini ngobungozi. Ukulahlekelwa inkumbulo. Uqhubeka aphuze nanxa kumenza akhohlwe, abe nebhabhalazi. Kumenze azizwe nengcindezi ekhathazekile kumbabe neyinkinga zezempilo. Esidole sekumele aphuze eqe, ziyadlulise umphumela bewulindele kumbe ukuphuza ngokujwayelekile, akumenzelanga umuzwa abewufuna phambilini. Okugcina, waba nomuzwa wezinto ebezingekho kumbe wabona izibawu zokuziqhelisa kashane ngena ophuzweni. Isibonelo, uqhwasha, uqhaqhazela, ungabi nakuzola, isicanicano, ukujuluka, ukushamawala kwenhliziyo, ukushawa inhliziyo, heart attack. Ngesikhathi ke usaphendula kule mbuzo ngokubuka isimo somnyeni wakho, kusemqoka ukugcina imiqondo nokuthi inkinga yokuphuza ingenyukela kuphela esimweni sokubonakala kwenyama. Ingaba uchungechunge lokuziphatha mhlawumbe indlela nje engalungile yokuzilapha imizwa inhliziyo. Kumele nanxa kunjalo wenze ukuxhumana nomeluleki ongumKristu. Ngisho ngathiwa umnyeni wakho akatholakali esencike kumbe impilo yakhe yonke isophuzweni. Sikuthaza ukuba ubone ukuziphatha kwakhe ngokuphazamiseka okungakuletha emshadweni wenu. Ngalesi sizathu sikhuthaza wena nomnyeni wakho nifune umeluleki wezemshado okufundele ukulapha imindeni. I-Focus on the Family ngokomnyango wayo wezokululeka ingakusiza ngohlelo abangabaseduze nawe. Shayela ku 031 716 3300. Kumbe ungena ku safamily.co.za bese uthi chafo ku counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwe ohlelo oluzayo. Sasihlabelisa phambili umndeni wakho.